Levi.
Inspector.
Hey, oh, mina ngithi gazi lami yazi kudala siwazvuka kodwa zange siphele umoya baba isikisa nyoka ugazi lami mina nawe sizowina kepha sibonga uJehova ukuthi sisaphila ugazi lami yazi kudala siwazvuka kodwa zange siphele umoya baba isikisa nyoka ugazi lami mina nawe sizowina kepha sibonga uJehova ukuthi sisaphila ugazi lami yazi mina ngiyini ka nika yabona mina ngiyabadida obheke labo yelo blabla blasha bayangifila noma ungathini vele mina ngiyabiza lela kulona iphutha wena fesa kulona iphutha yebo bokwenzima but impila yikho lula noma ungakhala mtaka baba kuzolunga bokubuhlungu obunabo mfethu buzodlula ngithi gazi lami yazi kudala siwazvuka kodwa zange siphele umoya baba isikisa nyoka ugazi lami mina nawe sizowina kepha sibonga uJehova ukuthi sisaphila ugazi lami yazi kudala siwazvuka kodwa zange siphele umoya baba isikisa nyoka ugazi lami mina nawe sizowina kepha sibonga uJehova ukuthi sisaphila
ugazi lami mngani wami
oh, yeah.
Sekunini bedlala bethi siyathakatha sule besukela kwasholo uPik Zulu yena esiculela suli besukela sengiyaphumelela sebeyayiveza ababengivimba nababengicina kanti yimugabhatiya bethi ngiyabadina sebeyangidinga mina ngikhona ukubasiza kwahamba ngibasiza bagcine bengisinda gazi lami.
Oh, mina ngithi gazi lami yazi kudala siwazvuka kodwa zange siphele umoya baba isikisa nyoka ugazi lami mina nawe sizowina kepha sibonga uJehova ukuthi sisaphila ugazi lami yazi kudala siwazvuka kodwa zange siphele umoya baba isikisa nyoka ugazi lami mina nawe sizowina kepha sibonga uJehova ukuthi sisaphila gazi lami yazi kudala siwazvuka kodwa zange siphele umoya baba isikisa nyoka ugazi lami mina nawe sizowina kepha sibonga uJehova ukuthi sisaphila ugazi lami yazi kudala siwazvuka kodwa zange siphele umoya baba isikisa nyoka ugazi lami mina nawe sizowina kepha sibonga uJehova ukuthi sisaphila.
Levi.
Inspector.